Yo, Budati, hii volume yangu ni hadisie. Lazima wasi wanisikie. Ati Kofi, wafala mekaya saidi ya kulia, anahitaji kushoto. Wasted gang ma. Toinoke! Stand up kama uko ready for war. Shut up nikaona medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow. Stand up nika uko ready for war. Shut up nika una medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow. Nilikuwa kwa news juu ya paper na nilibambwa na magazine. Wananitaja big stepper, niliondolea mother scene. First scene, last scene, na bado nilitoka out clean. Last scene ni first scene, mrembo na dining shopping. My fans wako zile za vimbaya, where have you been? Marapa wanajifanya wachafu kuja warudishe ndani ya bin. But nilikuwa nimetulia na medi ni kistudy game. Nikaona rapper kusaidia au sasa ni my MC fam. Nimekamna plan mpya, so ni vitu mpya ndio na plan. Kila scan wakisikia virusi ni masimu wanaanza kuscan. Nimemeet fanana ni short ye ni worse than Stan. Alianza kujidunga after kucheki movie yangu ya slam gun. Damn, I used to run in these streets, but say wa amini mi ndio na run these streets. M ni kunikalia, wajaini offer any seats, but wakisikia na waangushia wako sure si any shit. Nani mwingine unajua, ajai spare any beat. Na wadis wakiwa squared, na wasari wame retreat. Kaja grow atu bongi, mi wasi babysit. Na unanibona hizo manyongi, who was the baby fit. Nimekuwa truma nini nini, but say ni konit. Na sijui 15 ndio nini, kama 16 ndio sweet. Na neza kupange list yangu ya art, at least. Nyeke bloodline yangu plays fit. And that's it, pass it. Na heta kitokia blast it, pass hit. Bunko nyokolea vinasti, trusty. Lastly alisaliti lasti, trust me. Though it's starting sahi tuko hunting. Sisi sahau big up wase wote wenye nime inspire. Na bila madharau big up ile jeshi ime expire. Either uko WG ama ni time yako ya kuretire. Back to sender leo tunawarudishia tu messiah. Stand up kama uko ready for war. Shut up nikau na medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow. Stand up nika uko ready for war. Shut up nika una medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow.
Wasted gang ma. Toka hapo.